nisha bia bia kanavyo nitingishia nakaja vasindiria ria akasitakachia yeah. Ulivyo kata iyo hey. Wanipandisha joto to. Ulivyo pinda mkongo wanipandisha joto to. Kata mauno pe ukibleki nitakubeba mkongo hey. Kata mauno pe ukibleki nitakubeba mkongo cause I'm gonna do what you did to me. You're so beautiful you go to me. Basi serereka kula happy yote on me. You're so beautiful you go to me. Cause I'm gonna do what you did to me. You're so beautiful you go to me. Basi serereka kula happy yote on me. You're so beautiful you go to me. Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh. Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh. Ni ku rotate, ni kupoke, ni kubebe kama dori. Kisha ni kutongoze. We mtamu kama kachori. Hilo tabasamu, umbo lako, you're just enough for me. Hilo tabasamu, umbo lako, you're just enough for me. Ulivyo kata iyo hey. Wanipandisha joto to. Ulivyo pinda mkongo wanipandisha joto to. Kata mauno pe ukibleki nitakubeba mkongo hey. Kata mauno pe ukibleki nitakubeba mkongo cause I'm gonna do what you did to me. You're so beautiful you go to me. Basi serereka kula happy yote on me. You're so beautiful you go to me. Cause I'm gonna do what you did to me. You're so beautiful you go to me. Basi serereka kula happy yote on me. You're so beautiful you go to me. Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh. Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh. Cause I'm gonna do what you did to me. Basi serereka kula happy yote on me. Cause I'm gonna do what you did to me. Basi serereka kula happy yote on me. Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh. Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh.